Ichikope chalenga ikumidimo na fibiri. Abasambi bale pepe la Petro. Imidimo ya batumwa 12 verse 12 ukufika ku 19. Ile Petro afu mine mchifungo, haile kunga ndea kwa Maria, nyina wamusole umo. Abengi abali abasambi bakwa Yesu, aboba asumine mchebo cha kwa Lesa, eko bali bulia bushiku. Petro ali kunkunsha pachivi. Nomu bomfi uwale itwa Roda, haile mkuisule chivi. Ilio anfu ile shuidia kwa Petro, taisuile, lelo aile mkueva bonse okuti, Petro, Petro alikuchivi. Tabasu mine mufyo alelanda, bonse bamu asuiki okuti, na upena. Lelo Petro ako nkenyepo ukukunkunsha pachivi. Ile bai suileko, bali mumwene, bonse basunguka. Petro abebele ifyo Lesa, aya suiki obwite bwabo, pakumufumia muchifungo. Abana, bakwa Lesa bonse, bafuile ukula kumana, pamo mukupepa. Lesa lomfano kwa sukama pepo, yaba sumina muli Yesu. Yesu atile, nde mweba ichishi nkana ti. Abantu babili pachalo, ngabasu minishanya pacho balefuaya, ukuchita. Lesa mumulu akachichita. Pantu ponse apali babili atema batatu, balela ndaishi na liandi, ninshepo ndipakatikabo.